Johana mokuongo 3. Mano hera maduong' manade ma Wuoro osenyisowa kuom luongwa ni nyithind Nyasaye. Adier, wan nyithinde. Gimomiyo piny ok ong'eyowa en ni piny kia Nyasaye. Osiepena, kata mana sani wan nyithind Nyasaye. To kaka wabiro bet pok ofwenyore, to wang'eyo ni ka Kristo fwenyore, to wanabed machal kode nikech wananene kako chal. Ng'ato ka ng'ato man gi geno ni kuom Kristo pwodhore owuon mondo obed maler, mana kaka Kristo bende ler. Ng'at matimo richo ketho chik, nikech richo en ketho chik. Ung'eyo ni Kristo nofwenyore mondo ogol richowa, en to oonge gi richo. Kuom mano, ng'at mosiko kuome ok tim richo. To ng'at matimo richo pok onene, bende ok ong'eye. Nyithinda, kik ng'ato wuondu mi ulal. Ng'at matimo gik makare e ng'ama kare, mana kaka Kristo bende ng'ama kare. To ng'at matimo richo en ng'at Satan, nikech Satan osiko katimo richo nyaka a chakruok. To Wuod Nyasaye nofwenyore mana ni mondo otiek tich Satan. Ng'at ma Nyasaye onyuolo ok tim richo, nikech koth Nyasaye ni e iye. Ok onyal timo richo, nikech en ng'at ma Nyasaye onyuolo. Pogruok manie kind nyithind Nyasaye gi nyithind Satan ong'ere kama. Ng'at ma ok tim gima kare, kata ma ok ohero wadgi, ok en nyathi Nyasaye. Wach Musa winjo nyaka a chakruok en ni, ng'ato ka ng'ato nyaka her wadgi. Kik wachal gi Kain, mane odoko nyathi ng'ama rach mi onego wadgi. To ere gimomiyo Kain nonego wadgi? Donge nonege nikech timbene ne richo en owuon, to timbe owadgi ne kare. Owetena, kik ubuogi ka uneno ka piny mon kodu. Wang'eyo ni wasea e tho mi wadonjo e ngima. Wang'eyo kamano nikech wahero owete. Ng'at ma ok ohero wadgi to osiko e tho. Ng'at ma mon gi wadgi en janek. To ung'eyo ni janek onge gi ngima ma nyaka chieng' kuome. Koro waseng'eyo ni hera en ang'o, nikech Kristo nochiwo ngimane nikech wan. Kuom mano, wan bende onego wachiw ngimawa nikech owetewa. Ka ng'at man gi mwandu oneno wadgi moro ka onge gi gima dokonyorego, to otamore konye. Koro ere kaka hera mar Nyasaye nyalo siko e chunye? Nyithinda, kik waher ji mana gi dhok kende, to nyaka waher ji gi tim kendo gi adiera. Mano e kaka wabiro ng'eyo ni wan joma luwo adiera. Kendo ok wanabed gi luoro e nyim Nyasaye ka chunywa nyisowa ni bura oloyowa. Nimar Nyasaye duong' moloyo chunywa, kendo ong'eyo gik moko duto. Osiepena, ka chunywa nyisowa ni bura ok oloyowa, to wanyalo biro e nyim Nyasaye gi chir mondo wayud gik moko duto ma wakwayo kuome, nikech wamako chikne kendo watimo gik malong'o e nyime. To chik ma Nyasaye omiyowa en ni mondo wayie kuom nying Wuod Yesu Kristo, kendo waherre ng'at gi ng'ato mana kaka nochikowa. Ng'at momako chik Nyasaye osiko kuom Nyasaye, to Nyasaye bende osiko kuome. Wang'eyo ni Nyasaye osiko kuomwa nikech Roho ma osemiyowa.